I'm sorry. Nakuja na vita, nakuja na fujo, nakuja na pressure. Mahomi, geto niliteseka. Mama kazi hana na fubuda ndo ana pesa. Usisimame mbele mwana kitona ni sisi. Kula wao tuna simba sofisi. Wezi penda changu adi life na yoishi mina kaza. Mwana siteki siki pressure. Sasa wana bonga nyingi sita lose hope. Mana homi ndo mchindi na tesa. Akili ina vitu vingi kileta madhara unakonyesha ipingwe. Nimejifunza traffic na yanaweza kwa adui. Wametukata wanajifanya watu jui. Tuko mbele yao na hii pressure ishtui. So kija njoo fiti jipange asubuhi.
Steps zao niga sio kama zetu. Wanafosu wa kibonga sino kalitoka zama. Mitego yao itegi uku kwetu. Kusonga na madua maheta kitutazama. Long time bona mianza pata pressure. Squeeze ita walaliwa na kesha. Bone town sote tuwazisaka pesa. Tuna noma na uze tubora ataregesha. Kwanza kini tu sindwa na nipa bawa. Madha na pray yetu sesi pagawa. Pressure tualeta mbaz meko sada. Otisqueeze ya wapendi tuki move o machawa. Hizi ni place imepangwa psyche. Miujiza tunamove wa meganda. Hey, swali taka tuishwe sanda. Sight wapendeza na masela tukipanda.
Pressure,
sela twazileta pressure.
Pressure,
tulopa time wakachemsha.
Pressure,
sana una trailer la kutisha. Lotu ziba njia so kituona natupisha.
Pressure,
sela twazileta pressure.
Pressure,
tulopa time wakachemsha.
Pressure,
sana una trailer la kutisha. Lotu ziba njia so kituona natupisha.
Kila tukidrop, si tunawapa pressure. Game umekuwa ngumu adi wakongwe wanasepa ni pressure. Pressure juu ya pressure, mnyama ameruka fence kote nimeleta pressure. Ni biashara nilifunga mina si, na ndo maana boom gang nikawapa vasi. Venye nazoza coast mpaka central wa Messi, na vitu toto wa deep kuvipata mpaka si. Na wa control ile design ya kapitan. Were kumanya wakaniuliza ni lugha gani. Huku coast joto na wezi nikosa na mafans. Tunapiga big bills, tunacheza na masams.
Goma za kitoto zizikesha. Sishinane na watoto mnanchekesha. Tunawapa uma pia pressure. Biashara ya mziki ya kesi kopesha.
Pressure, sela twazileta pressure.
Pressure,
tulopa time wakachemsha.
Pressure,
sana una trailer la kutisha. Lotu ziba njia so kituona natupisha.
Pressure,
sela twazileta pressure.
Pressure,
tulopa time wakachemsha.
Pressure,
sana una trailer la kutisha. Lotu ziba njia so kituona natupisha.